waxa wali socdo dhismaha wajiga labaad ee garoonka diyaaradaha degmada Buurhakaba kaas oo iska kaashanayaan maamulka degmada iyo bulshada si loo helo garoon diyaaradeed ee buuxiya baahida loo qabo iyagoo garab ka helaya dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya si bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan dhamaystirka dhismaha garoonka ayaa xildhibaan Malaaq Guudow waxa uu haweenka ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan si garoonka loo dhiso maadaama ay yihiin dadka ugu baahi badan ee isticmaali doona garoonka isla markaana maalin muruq bay geliyaan
way baasilama dadweynaha dadka Buurhakaba jeer kii dibadda roog iyo kii dalka roog dhahay oo bay balana Elborn kan ah qayb qaadada Elborn dhismaha kambaniyada dhisaayaan dowlad dhisaas maadaama aan dowladda kamid aanan meel ma ita lahayn dad oo mana oo degmada la roog oo maamulka oo aan iyada aan iska tawar yarna ay fadaan Elborn kan oo degmada Buurhakaba inta ka fa jirta oo wulisha Elborn waran yama la geegni horumar dheer yaaska deyni way fadaan markan Elborn ka tan insha Allah oo bidillaahi kariim inaysan garabni siidan fadaan ugu dambeyn ee ugu badan dhahay may farin andare dadka ka jeeda gabro may fadaan gabro inaysan Elborn ka ninka kaalmay tan ziinidi maanaha dahabti isan ka tuurtan gool la siin fidiya fool gool wala siin fidiya dahabti bay la fadhi ziinidi inay oo malaa gool ka tuurtan la fadha Elborn ka dahabti interestan la fadha balaan wa kale hayt male baas kale hayt bala dahab le maal jee may fadaan dahab in is siib dana gad gadaana geed Elborn kan tan kalmay tan la fade Elborn ku way umad badan ka dhabaateysana wadan ku yajirta umad soo dhabaateysan may la fade in isan garab siidan walaanyaga dhabaatada wadan ku yaal balaamay to mara jirid kor lanko kala odiga jirid kor dad badan oo ku inta ka dhaawamay xamar iyo meel la qaado fade diyaaran wayna iska jirta maadaama insha Allah waqti joogo inta ka dhamaadaan dhaansho ku bogaay way baasiin lana dadweynaha degmada Buurhakaba roog aan badan geeg balaanta bara doorka saaray dadweynaha geeg balaanta saaranta balaamay ma baasiin lana insha Allah haboqada kooy araga baawreel haqaada hagaaruu kooy sidii haa jirta fiiriya shiidaga hotaqad araado mana meelo kashab beesan qashayn haasin ka deegde tuman door rasheen kontan door rasheen boqol rasheen labaatan door rasheen waliya samajir eediyada walantara walbadan oo meereenay oo kunku grid labaatan grid sadid grid afaad grid wala ka dhisi baaragne tan hadda saasi ka dhale ka maadaama insha Allah Elborn in badan dad badan eetan ka dhale ilaahay khair siya dad badan ka dhale way barana un hoogan aan tan aan bilahayna maamulka degmada Buurhakaba wana insha Allah bidin laahi kareem way baasiin laa maamulka sharafta leh ee jidan dadan salaamantin isma al saraakiil sidii san dadan ma sha Allah ee jidan kama santin dadwina degmada Buurhakaba ee dadti kale maana hata dangashay oo bin aadan kan hawdan insha Allah si ma nagaaya way baasiin laa insha Allah dhawaada dadweynaha degmada Buurhakaba oo gudoomileysamo oo maamulka horka hay walay dhisme iyo walay xaalad ee wada kulli aragaydan insha Allah may balana in kasto milka suroog insha Allah may balana in haddadaal wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat
degmada Buurhakaba waxay ka mid tahay meelaha sida weyn uu saameeyay burburkii ka dhacay dalka iyadoo dhismaha garoonkan uu qayb weyn ka qaadan doono horumarka deegaanka iyo isku socodka bulshada